datimsathi.com.
Samiani wetu sote tunatamba naye.
Samiani wetu sote tunatamba naye.
Ama Samiani wetu sote tunatamba naye.
Samiani wetu sote tunatamba naye.
Acha waseme mchana usiku watalala. Mchana usiku watalala.
Acha waseme mchana usiku watalala.
Saupole tabia, hivi ni nani kama Samia? Ona anavyotuhudumia, halali kutufikiria. Eh, Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Raisi wa wanyonge,
Samia
mchapa kazi.
Samia
kama wivu kajinyonge, Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Waite wa bara visiwani, Zanzibari, Unguja na Pemba. Nataka niweke hadharani, nimetoka kuyaficha chemba. Tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.